Grits for Dex, Alex, Alex, Hex, Hunlex, Alex, Lux, Index, Nonex, and X.